Pacheco Mirundo
Audago Sergeant Yapa
Mosee Vine
Aso ipenda CCM umulisa na nini Aso mpenda mama umulisa na shida gani Aso ipenda kijani umulisa na nini Aso kipenda chama umulisa na shida gani Ola nasema sibure Atakuwa melogwa, amelogwa, welapia melogwa Amelogwa, itakuwa melogwa, amelogwa, welapia melogwa Weo na balabala nyingi za mwendo kasi Hospitali zina nyingi ambulesi Madarasa ni kumeongezo fiti Mama Mungu wakubariki
Mama wo, mama ye Mama wo, mama ye Nikisema mambo nyi mnasema poa Na nikisema mama nyi mnasema samia Nikisema mambo nyi mnasema poa Na nikisema mama nyi mnasema samia Wote tuimbete na mama samia Mama samia Oya mama samia Mama samia Kutu mama samia Mama samia Oya mama samia Mama samia
Amsamali yapa
Hata waungane washikane kutupita sisi bado Oh, kutupata sisi bado Kutushika sisi bado Kutupata sisi bado Oh, ha, sisi sotwa Tanzania Ha, watoto wa mama Samia Hata waungane ya tuwezi kupotea Mama shika mitano yote tunakugea mama
Aso ipenda sisi emu mulisa na nini Aso mpenda mama Shida gani Aso ipenda kijani Mulisa na nini Aso kipenda chama Mulisa na shida gani
Ololo, ololo CCM number one Ololo, chama kina mpinzani Ololo, ololo Mitano tena jamani Ololo, mama na mpinzani
Wanangu wa masa Pigia kelele kidogo Kama unampenda mama Samia vigelegele kidogo
Nampenda mama Samia nasema kweli Natena najivunia na muona mbali
Ima kuhusu mama sitaki kuongea Kafanya mengi sana nyinyi mnajionea Mama ni mama nani anakataa Anayemkana mama huyo anakichaa Elimu bure twajisomea Utali ikipato twajipatia Amani ya nchi inaendelea O Tanzania mama Samia We kama unampenda mama Piga kelele kwa sana Piga 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 sana Tuwa kere wanaobana Ikama unampenda mama Piga makofi kwa sana We piga 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 Tuwa kere wanaobana
Iye ni mrembo akili sio tuso Ametupikisha wake wanaripo tupo Mama la mama popote alipo Situko nyuma yake ye mbele yupo Mama haya Mcheki jiji la dalili vyo nyoka Mcheki maisha ya chisi ya nipo chenji Mcheki Mcheki SGR jinsi na bo trendy
Chama letu sisi Mama Hatuna chakukulipa mama We mama Samia Mungu atakulipa mama We mama Hatuna chakukulipa mama We mama Samia Mungu atakulipa mama
Aso ipenda sisi emu mulisa na nini
Ana nini Anani
Aso mpenda mama Muliza na shida gani
Muliza na shida gani
Aso ipenda kijani Muliza na nini
Ananini Ananini
Aso mpenda chama Muliza na shida gani Ola nasema sibure Atakuwa melogwa Amelogwa Welapia melogwa Amelogwa
kuwa melogwa, amelogwa, we labda melogwa.
Jee, wanangu gong 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 ya bona pita hapa.
Pita
gong 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 ya bona pita hapa.
Pita
ngoje nipite cheze vizani anione. Bendera kijani jua vizani anune. Ngoje nipite cheze vizani anione. Bendera kijani jua vizani anune.
Wasamia piga makofi, piga makofi, piga makofi. Oktoba na tiki na dariki na zungusha yu. Piga makofi, piga makofi, piga makofi. Oktoba na tiki na dariki na zungusha yu.